Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. N'umwanya w'ikiganiro muri isanga. Ndi kumwe na Cornelius Saida na Nadia Taha. Nkuko muyimenyereye haraza kwakira telefone zanyu ikaze mwese kuri radio yanyu.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tutese ijwi rya Amerika ntongiye kubaha ikaze mwese kuri radio yanyu umunsi wa gatatu wa buri cyumweru twawuhariye ubuzima amagara y'abantu. Umwe hariko w'uyu munsi turabaho umwanya mwungurana inama n'ibitekerezo ku buryo butandukanye bwo kwita ku buzima ubwo mukoresha aho ngaho aho muherereye iwanyu. Ese ni ibihe bintu byibanze witaho wowe ubwawe cyangwa se ukora mu kubungabunga ubuzima bwawe? Iyo uhuye n'uburwayi birakorohera kubona imiti cyangwa muganga wo kukuvura. Muri rusange nizihe nzitizi mwaba muhura nazo aho iwanyu mu bijyanye no kwita ku buzima bwanyu amagara yanyu. Radio yanyu rero yabageneye uyu mwanya kugira ngo mwungurane inama n'ibitekerezo nkuko narimaze kubivuga. Abatari baduha telefone zanyu rero mwazi tugezaho tukaza kubahamagara tukabaha ijambo. Mwakwifashisha Facebook nkuko twabibararikiye. Mbibutse kandi nomero yacu ya WhatsApp mwakwifashisha ni kubanza akamenyetso ko guteranya 1 2 3 5 5 4 7 5 3. Nsubiremo akamenyetso ko guteranya 1 2 3 5 5 4 7 5 3. Abamaze kuduha nomero rero mwakoze cyane. Reka duhite tujya ku murongo wa telefone twakire Bienvenue. Dufite Bienvenue Mananange na Cyrilo Muvunyi. Cyrilo be wihanganye tubanze twakire Bienvenue. Bienvenue turi kumwe.
Mwiriwe
neza.
Amahoro amahoro.
Nuko nuko urahagana hehe?
Ni kubumbira mu Rwanda ikarongi mu murenge wa Muramba kagari ko nta kankoto mu ndara y'Iburengerazuba.
Nuko nuko
nari mukomoje rero kambanze mbashimire mwanya wa mwaduhaye kugira ngo dutange ibitekerezo cyangwa se inyunganizi cyangwa se n'ufite ikibazo agisangiza abandi kugira ngo bamushakire umuti w'icyo kibazo. Ubwo rero mwamukomoje kwega ukuntu dusigasira ubuzima bwacu kugira ngo ndetse butagira ikibazo
cyangwa
se twaba twahuye n'uburwayi nize mbogamizi twaba dufite kugira ngo zikemuke.
Yego.
Ubwo rero ikintu cya mbere ugomba kwikorera isuku buriya isuku kugira ngo kuri iyo wakoze isuku ubasha kubungabunga ubuzima bwawe cyangwa no kurya ibyubaka umubiri. Gusa ikibazo kiba gihari gusa mu cyaro urabizi kugira ngo abajyanama b'ubuzima babahari, ariko hari igihe mu by'ukuri urwara ariko warwara wajya no kubajyanama b'ubuzima ugasanga nta miti ihagije bafite. Ubwo rero kugira ngo uzafate urugendo ujye ku bitaro ugasanga ni ikibazo byakagombye gukorwa byihuse ugasanga bimwe birangiritse bitewe n'uko ibitaro biba biri kure cyane cyane mu cyaro. Natwe tuba turi mu cyaro, ubwo nizo mbogamizi twaba dufite. Aho ibindi byo urumva n'iby'ibanze umuntu yakwikoreye yagakoze ku giti cye, yagakoze ku giti cye, ibyo byo rwose ibyo byo turabikora. Ahubwo ikibazo dufite ni icyo kibazo cyo kuba wenda abajyanama b'ubuzima, hari igihe nk'urugero naguha, hari igihe wenda ushobora kurwara malariya mu gihe uganye n'abajyanama b'ubuzima bakakubwira ko na miti ivura malariya bafite, ubwo bikagomba kujya hehe? Kujya ku bitaro, kandi mu cyaro urabizi kujya ku bitaro haba harimo intera nini cyane, ntango ari wenda nk'i Kigali ibitaro biba bikwegereye, cyangwa se hari ibitaro bya prive, cyangwa se hari farumasi. Mu cyaro ho usanga ho haba hari ikigo nderabuzima poste de sante, ariko ugasanga biri kure. Ahongaho haba hari poste de sante, ho hari igihe ibitana hari haba hari ikigo nderabuzima wenda gihuriyeho n'imirenge itanu cyangwa se ine, bitewe n'uko aho hantu hameze.
Niko se bienvenue, iyo mugiye nko kuri icyo kigo nderabuzima mukora nk'urugendo rungana iki? Uravuga uti ni kure, haba ni kure kungana iki iyo mugiye yo mukoresha nk'amasangaye?
Urebye buriya dukoresha nk'amasaha nk'atatu cyangwa ane, ariko cyane cyane ubwo hari n'igihe haba hari urabizi haba hari twa tugira twa Kinyarwanda, hari n'abagikoresha za ngobyi za kera, wenda nk'umubyeyi ugiye kubyara, kubera ko nta bikorwa remezo bihari ugasanga haracyakoresha za ngobyi za Kinyarwanda nyine, kubera ko haba hari utuyira twa tundi twa Kinyarwanda, ibikorwa remezo by'imihanda bitarahagera. Ubwo rero ugasanga ni imbogamizi, nizo mbogamizi duhura nazo twavuga wenda nicyo gituma wenda niyo twabona umuhanda urumva twafata n'imodoka, ariko kubera ko hakiri twatuyira twa Kinyarwanda nizo mbogamizi zihari, kugira ngo uzafate nk'umubyeyi wenda uri hafi kubyara umuheke mu ngobyi, kugira ngo uzagire ku bitaro hanigi usanga igihe yari gufashirizwa cyo kubyara cyarenze hagateza izindi ngaruka.
Aya masaha ni menshi umuntu arwaye cyangwa se akeneye ubufasha bw'umuganga. Ndagushimiye cyane, bienvenue kudusangiza ku ibyo bibazo ndetse n'inama utanze z'isuku no kwiga ku bijyanye n'igaburo ryubaka umubiri. Twakire Siriro Muvunyi. Siriro, wiriwe?
Aramutse neza.
Yego, tubwira aho uhereye, abwira abatwumva aho uherereye.
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza.
Mbashimiye
ko mumpamagariye igihe cyagihe ubushize rwose, mwampamagaye mukerewe buri umurongo, numva ndababaye.
Twakwitayeho cyane kubera ko waduhaye mu ba mbere. Habanje bienvenue, nawe ukurikiraho, ndagendera ku numero uko mwagiye mukurikirana. Jean Claude nawe yihanganye icyo akora. Hari dufite na Jean Claude utegereje, yihangane, ngaho komeza Muvunyi.
Nadia taha, mujye mudushimira rwose, kuvugisha neza, arimo aramenya Ikinyarwanda. Yewe.
ndamubwira.
Ntekereza ari kunyumva nawe, niba ntibeshye.
Yakumvise.
Hanyuma turabashimira kuri uyu mwanya nyine mwatugeneye mukawuharira ibijyanye n'ubuzima. Ubuzima rero mwabazaga kuri buri muntu ku giti cye. Ubuzima bisaba kwigengesera, kugira isuku. Hari abantu bakora ibintu bagasa nkaho bahima abandi, ugasaba umuntu baramubwiriza isuku nkaho iyo suku ifite, nubwo hari igihe ushobora kugira isuku. Iyo ugize isuku ku buzima bwawe bukagenda neza, uba uri korohereza bagenzi bawe, ariko nawe ubwawe utiretse, kuko iyo ugize umwanda ukugiraho ingaruka na bagenzi bawe ukabagiraho ingaruka.
Reka nkunganire isuku nk'uko bivuga, isuku ni ngombwa kandi isuku ni mu buryo butandukanye, haba mu biribwa, mu ku mubiri,
mu
myambaro hose. Yego, komeza.
Umuntu rero kurwara akarindiriza ngo ejo nzajyayo, ntekereza yuko uburwayi baba buri kugenda bumunga umubiri, uko ejo nuramukugiyeyo igihe wakamaze wivuza kiziyongera. Ikindi ni nka serivisi ziba zigenda zitangwa ku bavuzi. Hari ikigo ndabuzima cyangwa se ibitaro gahabwa serivisi mbi ukakirwa n'umuganga uvuga nabi.
Abo baracyabaho se?
babaho bura leta ntago ibyemera, ntago ibishakira, nanirwanya.
Bisubire.
Ariko babaho rwose, umuntu akakubwira nabi cyangwa umuntu aguhaye serivisi mbi nyine ukabura uko ubigenze, nyine ukabyakira uko nguko, kuko nanone ntabwo uba uri bwivure.
Akubwira nabi kandi nawe wemereye nabi.
Wasogobwe nyine, bazonzwabaye nabi akakubwira nabi.
Ni nko kuguhuhura.
Ni nko kuguhuhura.
Yego.
Icyo rero ndi kuvuga, kurwara bibaho mu buzima, ariko biba byiza iyo urwaye nyine ugahita ujya kwivuza. Ikindi mbasha kuba mvuga kitanezeza, ni ikintu kijyanye n'ubwisungane mu kwivuza dukoresha mu Rwanda, mituelle de sante. Ni ikintu rwose ngengaya, ndabigaya. Turishyura ubwishingizi barabitubwira, ariko ujya kwivuza bakakubwira ngo uyu muti ntawe udufite, ngo bakakwandikira ordinance medicale ngo ujya kugura, ujya kuyigurira, wajya kugura ugasanga ufite urasanga nise bakishyuye ubwishingizi. Niyo mpamvu ibyo bintu bibaho. Kimwe n'uko hari n'igihe ujya kwivuza nko ku bitaro, ye baba we kuvuga ngo urarwaye ngo reka njyane $2,020 ngo njye kwivuza, uri kubara nabi. Iyo ugize umwaku bikaba ngombwa kuri bahabwe transfer yo kujya ku bitaro, amafaranga wishyura yayozwa igitiyo.
Ngaho rero ayo yaboneka herere
amafaranga menshi cyane. Nkibaza se ubwishingizi tuba twarishyuye n'ubwiki? Ngewe ubwanjye mba ntekereza nti bazi, najya avuga uburi mu turarwanda yishyura $3,000 kugira ngo abe yavurwa nyine uwo mwaka wose, ariko navugaga nti byibura niyo bayazamura bakarenza bitatu. Ariko umuntu ibintu byo kujya kwandikirwa umuti ngo najye kwigurira hanze, ntabwo ntibiba ari sawa. Ikindi nko ku bitaro uragiye kubona ukabona barakwandikiye ngo ujya kubarisha, jya kubarisha, wagerayo bakavuga ngo urishyura wenda nk'10,000, urishyura $5,500, urishyura angahe? Kandi uri wa muntu wagiye kwivuza ugenda wumva yuko ari ibintu byoroheje nyine, ariko ugasanga ni ibintu biba bigoranye cyane. Nk'umuntu wicara avuga ngo nishyuye mitiweli ndacunganwa na $2,020, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Ndetse yuko wenda nkatwe abaturage bo hasi tuba tutamenya ngo bimeze bite, impamvu hishyurwa ayo mafaranga aba ariye. Ariko muzadutumire nk'umwe mu bashinzwe RSSB bya mitiweli, muzamutumire adusobanuye impamvu ibyo bintu biba binabaho. Niyo mpamvu iyo miti bandikira umuntu imiti nyine ngo najye kuyigurira, nyamara yarishyuye ubwo bwishingizi. Iyo mpamvu imiti ibura, kandi harishyuye umuntu yarishyuye mitiweli nyine, yumvaga agomba kuba yavurwa. Muzamudutumire rwose tugire ibibazo tumubaza, kuko urumva ni ibintu tuba tutabasha kuba twakumva nk'abaturage bo hasi. Naho ubundi bikorwa remezo, amavuriro ubona ko agenda yegerezwa abaturage, bitewe wenda abo ngabo bavuga gutyo ni abantu baba batuye nko mu misozi miremire, ugasanga ni ibintu bitoroshye. Ariko nkanjye kuva aho mperereye ngera ku kigo nderabuzima nkoresha urugendo rw'40 minutes. Ntekereza ko atari myinshi, uko maguru ntabwo ari myinshi, ariko warembye udafite na tike yo kuwenda wafata nk'akamoto cyangwa akandi kantu, nanone kugira ngo iyo minota uzayigende nabyo ntabwo biba byoroshye, ntabwo wapfa kugira yoroherewe.
Birumvikana.
Muri rusange ibitekerezo byanjye byari ibyo ngibyo. Urakoze cyane.
Urakoze cyane Cyril, rwose ibitekerezo byawe ni ingenzi kuri buri wese udukurikiye. Ndibaza ko hari ikintu mwungukiyemo ugaruka ku isuku, kwisuzumisha, kwifuza kare, ku cyabura cyangwa se kubwira abaganga bavuga nabi bakagerageza kwisubiraho, n'icyo kibazo cy'ubwishingizi. Ubwo tuzareba nitubona umuntu ubishinzwe yabasobanurira mukarushaho kumenya uko bigenda. Yenda mugatanga n'ibyifuzo.
Ariko reka ngutume ibyejo natumye mugenzi wawe, muzagerageza uburyo ki twazajya namwe tubabona.
Mutubona gute?
Live wenda Facebook live. Kuri YouTube. Ubikigariro yuko kwa tukaba turi kukureba uri muri studio tukabona ikintu haba hameze.
Bizaza.
Mwebwe muzajya mutwumva gusa, tumva ngo amajwi gusa.
Bizaza, bizaza, barimo kubitegura.
Ikindi n'abakunzi banyu mwarimo kwe kuzajya munabakorera n'umunsi mukuru nk'abantu mutuye aho ngaho,
gute se ubwo
mukaduha nk'umunsi mukuru ukuntu nyine
ngaho rero, ubwo muzatubwira uko ibyo bintu byakorwa. Muzatubwira uko ibyo bintu twabikora. Ariko icyo nkwijeje cyo ibyo byo kutubona byo bizaba live, bizaba.
Ako kantu kari sawa rwose, karakenewe. Mukomeze kugira akazi keza, turi kumwe.
Sawa, urakoze cyane, umunsi mwiza.
Yego yego, kuri twese.
Yego yego. Twakire na Jean Claude. Ariko Jeremy abe yihanganye. Sinzi uvuye ku murongo, niba ari Jeremy cyangwa niba ari Jean Claude. Jean Claude uranyumva? Jean Claude? Jeremy? Ninde turimo kuvugana ubwo? Ni Jean Claude cyangwa ni Jeremy? Jeremy ni uranyumva? Alo? Jeremy? Jeremy na Jean Claude sinzi aho bagiye, bari bari ku murongo bategereje ariko mu kanya ubwo ngo turongera tubahamagare.
Time we might save somebody's life.
How come?
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, ikiganiro muri Isanga. Turimo kuganira rero n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika aho muherereye hose, tuvuga kubijyanye n'amagara y'abantu, ubuzima muri rusange, icyo mukora kugira ngo mububungabunge. Twabahaye umwanya kugira ngo mugerageze gusangira inama n'ibitekerezo. Ku murongo wa telefone twari dufiteho Ernestus, telefone ye iracitse, mu kanya turaza kongera tubahamagare. Uyu munsi jambo ni iryanyu, nta mutumirwa, twifuje ko mwebwe ubwanyu mwakungurana inama n'ibitekerezo mu byo mukora kugira ngo mubungabunge ubuzima. Bamwe bamaze deja kutubwira ibyo bakora n'inama baha abandi mu bijyanye no kwita ku buzima. Mu kanya rero turongera tubahe ijambo. Bambwiye ko Ernestus agarutse ku murongo, reka tumwakire. Ernestus, uranyumva?
Ndakumva.
Urakoze cyane kwihangana, telefoni yawe yari icitse ariko ubaye hafi, ndabigushimiye. Urahagana hehe?
Kaganya ni mu mujyi wa Huye mu gihugu cy'u Rwanda.
Nuka. Huye se mudukurikira neza, muratwumva?
Turabakurikirana cyane.
Nuka. Nari ngiye kubaza akaririmba ka Babyface kari kavuyeho, se wagakurikira, wadufashije kukabyina?
Aya, ndimo kazi ntabwo nabonye uburyo ngumva na n'ubu ngubu nuko nari ngiye kurandika dore.
Reka nguhe umwanya noneho utange igitekerezo cyawe vuba vuba, usubire mu kazi.
Igitekerezo ku nsanganyamatsiko nabonye mwari mwasizeho ku rubuga?
Yego. Uyu munsi twabahaye umwanya mwebwe nk'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika kugira ngo mwungurane inama n'ibitekerezo ku bijyanye no kubungabunga ubuzima, ibyo mukora mwebwe kugira ngo mwite ku buzima bwanyu burusheho kuba bwiza, ndetse n'ingorane mwaba muhura nazo mu kubwitaho.
Ingorane umuntu ahura nazo mu buzima busanzwe n'ubushobozi bwa muntu. Aho tuba dutuye haba ari abantu bafite ubushobozi bwo kwiyishyurira ubwishingizi mu kwivuza, hakaba hari n'abatabona n'ubwo bwishingizi, bikaba biri ikibazo gikomeye cyane mu baturage.
Ngo hari n'ababufite bafite ubwishingizi ariko bajya kwa muganga bakabura imiti cyangwa bahabwa transferi bakagomba gukoresha amafaranga menshi avuye mu mufuka wa.
Hari ibigo biri prive akunda ugura ubwishingizi, bamara kugura ubwishingizi akaba afite indwara atagomba kuvurirwa kuri santire de sante, bikaba ngombwa ko ujya ku bitaro bikuru, wagerayo ugasanga ntibakorana n'ubwo bwishingizi bwawe, kandi akaba ariho bageze ute bakuhaye transiferi kujyana, bikaba ngombwa rero ko wishyura amafaranga menshi adasanzwe kuyo wari witeze kwishyura.
Ndumva nk'uko umwe mu bakunzi b'Ijwi ry'Amerika yari yabivuze, ndumva ari Siriro avugaga ibyo bya mitiweli, ubwo bwishingizi, ubwo yifuje ko twazashaka umuntu wasobanura ubwo yenda ahubwo mwazatanga ibyifuzo cyangwa se ibitekerezo nitumubona. Nuko wowe se wibanda kuki, niba utari ubungubu wibanda kuki kugira ngo ubungabunge ubuzima bwawe? Ernestus, uranyumva? Cyangwa wasubiye mu kazi? Navugaga nti wowe ni ikibona cy'ibanze cy'ingenzi ukoresha mu kwita ku buzima bwawe kugira ngo bungure abandi nawe?
Ubuzima bwanjye ikintu cya mbere mbanza kwitaho ni ukubanza kumenya yuko mfite ubwishingizi mu kwivuza. Iyo mfite ubwishingizi mu kwivuza mba numva neza ubuzima bwanjye busa naho bufite umutekano.
Sawa, urakoze cyane rero kudukurikira. Reka nkureke ujye mu kazi. Twakire noneho Bizimungu Siriya Mungu Jean Claude, uranyumva?
Ndabumva cyane.
Yego, urahagana hehe muri Kongo? kumbona numero yawe niyo muri Kongo.
Ndi muri Kongo mu karere ka Masisi naho merere.
Masisi ubu ngubu bimeze gute?
Natwe dufite ikibazo kabisa mu kwivuza. Hari ibitaro birimo byigeragaho bakakubwira yuko cyangwa se wahagera bakakubwira yuko imiti ntazihari bikaba ngombwa kujya kuzigura bakakurangira na farumasi ujya kuziguramo. Ariko tena hakaba naho ugeze bakatuvurira ubuntu aba hari MSF none tukaba dusanga umuntu uvuganire wenda se ibyo bitaro natwe biri hafi yacu bajye bagerageza kutuvurira ubuntu kuko urahagera uri umugabo kugira ngo bakure bamanze bakwandikira ifishi bakaduca amafaranga menshi cyane. Ubwo rero urukumva uri umuntu ifishi se ntabwo biba byoroshe.
Uravuga ngo iyo uri umugabo kugira ngo bakwandikire ifishi biragorana, bakira se bakurikije bakira abagore kurusha uko bakira abagabo, bigenda gute?
Mbega bakira abagore bafite amada n'abana abo ngabo aribo bantu bitaho cyane, naho iyo uhageze uri umugabo iyo ngo ndakwamanze bagusaba amafaranga kugira ngo bakwandikire ifishi n'imiti yo kukuvura bakakurangira aho ujya kuyigurira cyangwa mu dukorere ubuvugizi cyo kuzikemuke.
Abagore ni ibitaro n'ivuriro rivurira abagore n'abana ubuntu?
Ariko ku bandi bantu barwaye izindi ndwara aho nta mafaranga ngo n'umugore iyo arwaye nyine atari iyo mitwaro yafite nayo bamuca amafaranga.
Okay, ndabyumva. Ni abagore batwite cyangwa abana?
Yego.
Yego. Ubwo ibyo ni ibitaro byigenga cyangwa ni ibya leta?
Ni ibitaro bya leta.
Ubwo bishobora kuba biri muri gahunda za leta, ariko muzabaze mwumve niba bashobora kubagabanyiriza niba abadafite nk'ubushobozi, cyangwa sinzi niba mugira mwebwe mugira ubwishingizi mu kwivuza se mutuelle de santé.
Niwacu muri Kongo nta mutuelle ziba.
Ubwo ubundi icyo nicyo ni kimwe mu byakoroshya kwivuza, ariko niba bidahari nta kundi byagenda.
Kabisa ni dukorere ubuvugizi.
Kwizere ko abadukurikiye babishinzwe bazagerageza ko kibakemurira.
Murakoze cyane kandi turabakunda.
Natwe turabakunda. Hanyuma se Bizimungu, mukoresha iki mwebwe aho ngaho kugira ngo mwite ku buzima uretse ibyo wari utubwiye byo kuba umuntu arwaye akabura imiti, ubundi ku buzima mubwitaho gute, mubungabunga gute?
Ubwo ko dukingira indwara dukajya yenda bakatuvura n'ubwo buryo
twizihiye. Reka rongo ushimire cyane kuba mwadukurikiye aho ngaho Imasisi. Mukomere.
Turabakunda kabisa.
Nibyo
bwa mbere ijambo rwose.
Nibyo? Umaze igihe kingana icyo udukurikira se?
Maze n'umwaka mbakurikira ariko ntabwo kandi ngo ntahayitaho ubundi mahyaga ibyo ntarecyo.
Urakoze cyane. Ntabwo iyo tutabahamagaye ntabwo biba ari ku bushake. Hari igihe telefone zanga gucamo, hari n'igihe tuzicamo zigahita zicika. Urumva rero tugerageza ibishoboka byose, ariko birashimishije ko ubashije kujya ku murongo nawe ukatanga igitekerezo cyawe. Ndagushimiye. Yego. Twakire Ngenze Ndore. Uranyumva?
Amakuru.
Ni meza. Na yawe.
Ange ni meza ndi mu Rwanda mu kare ka Gicumbi mu majyaruguru mu murenge wa Bwishishi.
Yego yego. Nuko duhe inama rero tubwire icyo bijyanye n'ubuzima aho ngaho ko ugerageza kubwitaho ku bubungabunga cyo wifashisha icyo ushyira imbere hanyuma tubwire niba hari n'ingorane mugira aho ngaho wanyu Gicumbi mu bijyanye no kwivuza imiti n'ibindi nk'ibyo.
Icyo nifashisha mu gihe nawe n'icyo cy'uburwayi urabona yuko Leta yagize gutya itwegereza amavuriro iduha poste de sante na centre de sante urumva. Iyo mwene cyo cyangwa nk'uwanjye ahuye n'ikibazo mujyana kwa muganga cyangwa mbera ku mujyanama w'ubuzima, ariko wenda ikibazo tugifite nko mu bigo nderabuzima urabona ko hari indwara badasuzuma zimwe zinakomeye nk'izo za kanseri cyangwa n'izindi ndwara zikomeye ugasanga izo mbogamizi ugasanga ugiye kuri hospitali nyine ku bitaro bikuru by'akarere ugasanga ariyo kibazo. Naho ubundi bwo u Rwanda buriya ni umwihariko rwashyize imbere ubuvuzi kuko ahantu hose abajyanama b'ubuzima bayabategereye wabona icyo ukamwiyamaza noneho byasanga birenze ubushobozi bwe arakohereza ku bitaro ku kigo nderabuzima. Ni uko inzego z'ubuzima zubatse noneho ku kigo nderabuzima akohereza ku bitaro bikuru kuko ntiwavuga ngo wabuze uko wivuza uretse nyine wenda ubushobozi bw'amavuriro bukiri bukeya ahangaha ya sa centre de sante kugira ngo bagufashe indwara zimwe zikomeye. Naho ubundi bw'ubusuzi ubuvuzi bw'ibanze tubonera igihe cyose ntabwo wavuga ngo nta buvuzi dufite kuko aduha dufite abajyanama b'ubuzima bavura za malariya n'izindi ndwara noneho byakaba byarenga ubushobozi agakorerwa ku kigo nderabuzima bigakomeza gutyo mpaka ubonye ubuvuzi bwa nyabwo mu gihe cya nyacyo mu gihe witabaje kwa muganga.
Yego mwebwe aho ngaho Igicumbi se nanjye kukubaza hari wari wavuze ko ushobora kujya ku mujyanama w'ubuzima ugasanga nta miti afite. Mwebwe aho ngaho nta kibazo mugira imiti bihagije?
Oya ikibazo cy'imiti abajyanama b'ubuzima bahawe ubushobozi bavura malariya bagasuzuma malariya bakanayivura yaba ku bana no ku bantu bakuru n'izindi ndwara zindi z'inzoka nanga izindi zoroheje. Ahubwo aho ngaho wenda wavuga ko wenda ahangaho aho biba bitababyo ariko hari igihe imiti ishobora kubura noneho mu gihe agiye kuyishaka umurwayi akaba akayibura ubwo bikavuga ko yabibuze ariko ntihamara umunsi nanga iminsi ibiri umujyanama w'ubuzima adafite imiti ariko niyo adafite ari gusobanurira ukajya ku kigo nderabuzima rwose ntabwo ibintu ntabwo bikomeye cyangwa se poste de sante nazo ziba zitwegereye mu kagari tuba dufite n'ivuriro buri kagari n'umurenge ubwo rero kunumva ko ahantu hose utabura ubuvuzi rwose ushobora kujya kutajya ku mujyanama w'ubuzima ukajya aho ngaho kuri poste de sante ukabona ubufasha. Ariko uretse ko hari n'abantu benshi njya mbona badakunda kwisuzumisha izi ndwara kuko abenshi usanga bajya kwa muganga yuko bamaze kuremba cyangwa se arwaye akumva ko aribwo agomba gucekinga kujya kureba ko umubiri we umaze umeze ugasanga umuntu niba agiye kwa muganga asanga indwara akajya ari indwara yararenze aho niho ikibazo yagashyizemo ingufu noneho bagashishikariza nk'abaturage kujya bakabipimisha hakiri kare bakareba uko ubuzima bwe bumeze kuko abenshi bafite umuco wo kujya kwisuzumisha yuko babonye bamaze kurwara kandi burya mbere niyo waba uri muzima ugomba kureba uko umubiri umeze kugira ngo ukurikiranwe hakiri kare.
Yego rwose buteye muryo abaganga bakunze kujya bavuga mu biganiro twagiye tugira bavuga bati witegereza ko urwara kugira ngo ujye kwisuzumisha bati ijya kureba uko ubuzima bwawe buhagaze. Iyo ni inama nziza wongeye gutanga urakoze cyane.
Yego kandi nako turabashimira nk'ijwi rya Amerika kuba muduha umwanya tugatanga ibitekerezo mukatugana n'abatumirwa bakatwigisha kuko tuma muri uko twigisha kuko twungukiramo byinshi.
Urakoze cyane nk'uko bagiye babitubwira kandi kwita ku buzima bihera kuri buri wese ni ugukorera hamwe. Urakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri Isanga. Uyu munsi twabahaye ijambo ku bijyanye n'amagara y'abantu uburyo mwita ku buzima twakire noneho haba kubaho Norbert uranyumva
muraho neza ni
muraho urahagana hehe
mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo
nuko gira icyo tubwira rero nawe dukeneye inama zawe n'ibitekerezo
yego mbere na mbere samanze mbashimire n'ijwi rya Amerika
urakoze nawe
umwanya mwamwafashe mukabwira isi yose ndetse n'abanyarwanda muri rusange ubuvuzi rero bwo mu Rwanda cyangwa se n'aho dusuye benshi tubonera ku gihe kandi mu buryo bwihuse leta y'u Rwanda ikintu yakoze cyiza cyo kwegereza ubuvuzi bwihuse abanyarwanda harimo ubujyanama bw'ubuzima centre de sante mu tugari tukabibonera ku buryo bwihuse ariko hari ikibazo duhura nacyo gikomeye kandi muriho n'abandi bose bo mu Rwanda
ni ikihe
ikibazo kigendanye n'imiti tutabonera ku gihe cyangwa se ibitaro bidashobora kuduha cyangwa se ibigo nderabuzima ntago ni urugero wenda bashobora kugupima bakavuga ati wenda urwaye indwara iyi n'iyi izavurwa n'imiti iyi n'iyi bakaguha imiti y'ibanze ariko ntibavuga ngo uzajya kugurira farumasi uzayigurira hanze kandi noneho ikindi nanone umuntu ahuriyeho n'abandi wenda nk'icyo ngicyo hari ikintu kigoranye cyane nanone indwara zihenze
ubuvuzi bwazo buhenze
urugero wenda nk'ubuvuzi bw'amaso cyangwa se uburwayi bwa kanseri cyangwa se n'indwara wenda z'umutima n'indwara z'ubwonko hagakwiye kuzamo inyoroshyo kandi nanone iyo byageze aho ngaho ubwisungane mu kwivuza niba bugikunze twasabaga wenda ubuvugizi bigashyirwamo n'ingufu kandi bishyirwa mu ngiro kugira ngo bajye bakora n'ubwo buvuzi nyine umuntu akagendera ku bwisungane mu kwivuza
mu bijyanye n'izo ndwara
n'izo ndwara kuko hari igihe ureba umuntu ugasanga wenda ni umuntu utishoboye no kugera kwa muganga wenda itike yanayigujije nabwo atabona uko ayibona nyine itike ugasanga bamujyanye muri ibyo bitaro bikomeye kandi nta bushobozi afite ubwo twasabaga niba bya badukorewe ubuvugizi nyine bikoroshywa byadufasha nicyo twasabaga pe nta wundi ku bundi buvuzi bwo birakunda
ese hari wowe wigeze kuvuga bijyanye na mitiweli ubwishingizi mu kwivuza ati basi yaba n'amafaranga bayongeraga urumva icyo gitekerezo kibona gute ati niba yaba bayongeraga ariko imiti kaboneka cyangwa se ibyo tugiye kwivuza bakabituvura dukoresheje ubwishingizi mu kwivuza wowe urabivugaho iki
ngewe nago nakomeranya n'uwo nguwo mu Rwanda cyangwa se hari benshi tutishoboye none se wongera iyo mituweli nabwo kuyibona nabwo yayindi cyagigeranye mwashyizeho cya mituweli kukibona ari ingume urumva bwo byakunda baba bakijije iki nta n'ikintu baboroheje ubwo rero ntabwo nasengera mvuga ngo mituweli bayongere imiti igire ahubwo byasaba ngo wenda hazemo n'abagiraneza kandi ndakeka wenda ku bantu bivuza indwara zo hanze nakubwiraga wenda nk'izo ndwara z'umutima kenshi usanga kenshi ibitaro byinshi biba mu Buhinde cyangwa ugasanga umuntu ngo yagiye muri Kenya kandi bakoreje muri Kenya nta bushobozi ufite akenshi ku maradiyo amwe n'amwe ujya wumva n'abakomeye benshi basaba inkunga kugira ngo babagwe
biba bitwara amafaranga menshi
bitwara amafaranga menshi ukareba tike izakugezaho naho muri Kenya yaza mu Buhinde kandi nawe utishoboye bikagucanga ugasanga rero bwa buzima bwa muntu burahatakariye ubwo rero urumva aba ari imbogamizi buri wese ahura nazo ndakeka ari ku isi hose
birumvikana rwose
birumvikana ikindi wenda navuga wenda mu Rwanda ari ikintu cyakemutseho nanone cyane kugabanya navuga nyine bashyizemo ingufu kugira ngo wenda abantu umubyeyi yabyarira ku gihe bashyizemo ingufu rwose bamujyanama bari mu kazi pe.
Uravuga kubyarira ku gihe, uravuga ko kwisuzumisha se cyangwa kuba yabona ubufasha vuba cyane
cyangwa se ukareba uko umwana ahagaze cyangwa se umubyara abyara kuri umwana atapfa. Ibyo ni ibintu u Rwanda rwashyizemo nabyo ingufu, turarushimira pe.
Ingamba zo kwita ku mubyeyi n'umwana, ku buzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Ye, urakoze cyane Norbert.
Yego, namwe murakoze kandi turabakunda.
Natwe turabakunda. Radio Ijwi rya Amerika iravugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twakire Innocent Nduwimana. Uranyumva?
Ndakumva.
Yego, urahagana hehe Innocent? Mu Burundi, ndabona uri inomero yawe ariyo mu Burundi, uri ahagana hehe?
Mu Kanyosha, mu gisagara cya Bujumbura.
Nuko. Wowe rero tubwire nawe mu bijyanye no kwita ku magara yawe cyangwa y'umuryango.
Ku magara y'umuryango, kubera hariho abarwara indwara zimwe zimwe ugiye kwa muganga usanga nta miti bafise kenshi, ukaca usanga umurwaye arahagereye nk'ingorane nk'akarorero. Hariho umumama ya akwaye indwara indwara bapfuka ngo nizo mu masiko cyangwa mu mbapfu, bakamukoma bamubwira ati nta miti bafise, nta miti bafise, tinore imiti yoga hehe. Urumva no kwa muganga turacyafite impungenge ku byerekeye imiti, kubera abantu bamwe bamwe bagenda kwivuza bakakurungika hanje, bakaguma bakurungika hanje bakoreshejeageza, urumva bakwiye no kurondera imiti kenshi abantu bakaca bivuza bayitora hafi. Nko ku magara yanjye hoho ndabona ameze neza, mugabo hari abandi usanga baguma bacuragirika bacuragirika cyane, ukabisanga ukabisanga bagize n'ingorane.
Wowe ubigenza ute kugira ngo ufate neza ubuzima bwawe?
Cyewe kubera ndi umusiporotife, ndagira agasiporo, iyo numvise nk'inkorora cyangwa ibintu bifashe hari utuntu tumwe tumwe nifashisha, kuko hariho n'abandi bajya kwa muganga bagatora indwara mugabo imiti bakayibura, umva bakeneye ni kubwira tukiyegereza imiti kubwira nk'abantu bamwe 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 bakaronka imiti bitabagoye.
Bakore nako gasiporo nk'uko nawe ubigenza. Gasiporo ni keza.
Gasiporo ni keza, nk'abantu bafise nk'ibiro byinshi barakwiye kuza barakora nk'agasiporo, kubwira ukora siporo hari indwara zimwe zimwe zidapfa kugufata.
Ndagushimiye cyane rero Innocent Nduwimana. Jya kwita kuri abo bana, ndumva uri kumwe n'abana aho ngaho inyuma.
Twari kumwe n'umurwayi nawe nyine, ni ibiro byinshi yarapfuye mu gasiporo.
Nuko nuko, mukomeze gufata neza ubuzima. Urakoze cyane.
Murakoze kwa mama twibuka kandi mu gisagara cya Bujumbura no ku ishuri rya Amerika.
Yego yego. Radio Ijwi rya Amerika, twakire noneho Ibrahim. Uranyumva? Wiriwe?
Mwiriwe neza.
Yego, urahagana he?
Mperereye mu Rwanda, mu karere ka Nyabihu.
Nyabihu, mumeze mute sa Nyabihu?
Nyabihu tumeze neza.
Munuka nuka. Ye, wowe rero ijambo ni ryawe, urifuza kubwira iki abadukurikiye muri uyu mwanya mu bijyanye no kwita ku buzima?
Ntabwo ndi umuhanga mu bijyanye no kwita ku buzima, ariko mu bisanzwe.
Wowe icyo ukora kugira ngo ububungabunge?
Icyo nkora ngo mbubungabunge, ikintu cya mbere iyo numvise ko ndwaye cyangwa hari ibintu bibaye ku buzima bwanjye ntasobanukiwe, nihutira kubaza muganga. haba nyegereye ariko njya ku bitaro nka musanga tuba dufite poste de santé zitwegereye hanyuma ikindi mbere y'uko muganga aza kuzabimbuza ngerageza kumenya ko umunyu n'isukari ntago ari ibiryo cyangwa se amavuta ahubwo ngerageza kubikoresha mu buryo bukwiriye kandi nkashishikariza abagize umuryango wanjye ikindi nzirikana ko mbanyeneye amazi ku buryo ku munsi nshobora kunywa amazi ari litiro ebyiri halo
ye turakumva
ikindi siporo nzirikana ko ari kimwe mu byamfasha ibyo bintu rwose kubera ko mbyitaho kenshi mba numva
yego ndumva uduhaye inama nyinshi rwose kuko aho ni mu buryo bwo kwirinda kurwara indwara mu buryo ukoresha uravuga ayo kwirinda amavuta isukari umunyu kandi ugakora na kwa gasiporo nizeye kubishishikariza n'abandi
yego
murajyana se mu gasiporo
eh
murajyana mu gasiporo
yego sport
rwose ni byiza cyane reka ubwo dushishikarize n'abandi gukomeza gukurikira ibiganiro byo kuwa gatatu aho tubaganirira ku bijyanye n'ubuzima tunabibutsa ko hari n'ikiganiro bungabunga ubuzima twabateguriye tubagezaho buri gihe kandi haba harimo inama zitandukanye icyo kiganiro rero mucyumva kuri radio buri wa gatatu na buri wa kane n'ikindi gihe cyose bidukundiye hanyuma tukabagezaho ni mu buryo bw'amashusho no kuri Flash TV mu Rwanda sinzi niba ujye ugikurikira ujye gikurikira ikiganiro bungabunga ubuzima
ntabwo ndi kumva neza
ubwo ikibazo cy'amatelefoni noneho ubwo sawa urakoze cyane reka twakire na Emmanuel,
halo.
Oui, urahagana he?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Yego. Mumeze mute Bujumbura?
Bujumbura na mahoro. Akafurecho kari kagu yari kenshi mwana musa kaduba karahari kabisa.
Nako kaba gakenewe burya.
Yego.
Nuko.
Yego.
Kubungabunga ubuzima rero. Bugenze ute?
Jewe nanjye jewe uko ndabigenza kuva nkiri ku ishuri nari umuntu nkunda gukora siporo ariko ngeze mu mwaka w'umunani narafashwe n'indwara ikimbo kuguru n'ukuboko kuratwimba kandi ata kibazo na kimwe ngize narakunda agapira hanyuma rero ngerageza guca wa muganga barapima indwara barayivura nta ndwara babonye ngabazaho nogerageza kuma ngira siporo hanyuma rero muri make ibyo biratuma ko nahora nkora siporo bikabanuka muri jewe mugabo nari ryari ni kimwe mu bintu bishobora gukiza kuce gukomeza umubiri ku mwanya uma ukora neza rero kushika ubu ndagerageza uko nshoboye mu mikoro make nkagerageza kwirinda bimwe mu bituma bitera indwara mu magara y'abantu na cyane cyane hari ibintu bimwe bimwe twagiye tujya no ku ishuri kurya ibifungurwa biteguye neza atantu cyasirimo kuba ahantu hateguye neza agira isuku ibyo byose biratuma umuntu aba ariko ararinda kugira ngo amagara yiwe aguma ameze neza rero cyo saba mikoro yabaye maka ariko bari barigeze kumara ko ndogira konsiritasiyo hanze nkaca kubaza nkaraba icyo ari cyo ariko kubera uburyo bwari buke kandi bivanye ko nari ku ishuri ntari kubishobora bivanye ngera mikoro mu muryango ameze nararekeranye uko ariko siporo siporo ndagire mwanya muto yanyuma ndushe nka cyandabira garikira ngaho
no kwameza ukagerageza kuzageza ubonye ubushobozi bwo kwivuza hanyuma ubu murimo kutwumva guta aho ngaho ibujumbura ko tuzi ko hari abafite ikibazo cyo kudukurikira wowe urimo kudukurikira kuri radio ku gatelefone kawe cyangwa
ndibona bakurikira ku telefone yanje ama
ndagushimiye cyane kuba urwose udukurikira muri ubwo buryo butandukanye kandi nkwifurije gukira neza ukomeza ku gasiporo
yego murakoze murakoze cyane
yego yego umunsi mwiza Ijwi rya Amerika turakomeza mu kanya twakira abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika
Celui qui fait quelque chose a contre lui
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda dusubire ku murongo wa telefone twakire noneho Emmanuel nawe ni Emmanuel ariko ntari Bujumbura banza ari muri Uganda Emmanuel uranyumva
ndakumva neza
ni urahagana hehe
ndi Uganda muri ahitwa Masaka
Masaka mumerewe mutangaho
Ah tumeze neza aha bahinzi bameze neza imvura iragwa buri kimwe kiragenda neza
nuka nuka ubwo mufite nibiribwa bihagije tutabuka bwiza
turabifite rwose nibishyimbo byose bitangiye kwera birasohoka neza
ni byiza nuko inama zawe cyangwa igitekerezo ku bijyanye no kwita ku buzima
No nina amazange kubijyanye no kwita ku buzima. Mhm. Ndareba gukora imihanda byatabara ku buzima muri rusange kubera yuko hano leta yaragerageje inzira irazikora ubugizemo inaha dukunze kugira cyane malaria. Mhm. Mbese nka first aid tubanza kugira batwahawe ubutimba hari ubutimba neti batugabiye buri rugo rurabufite ariko iyo kanze kakanyuramo ukagira malaria hari ibyo gahunda bashyizeho ndareba zidufatiriye cyane mu byaro hano Uganda hari gahunda ya VHT Village Health Team
abantu bashinzwe ubuzima mu midugudu
mu midugudu ushobora gutanga nko mu cyaro nangwa mu mujyi nkingo eshesha tuziri hamwe bavana umuntu umwe bakamwigisha bakamuhereza agasuzuma malaria n'indwara zisanzwe nk'urukororo ba ngone babimuhereza wagira umwana urwaye nangwa w'umuntu mukuru urajya hakaguzuma akaguhereza imiti aba yifite ibinini byose biba bihari byakwanga aho ngaho ukiyongerayo mu bitaro bikomeye.
Ubu ni nk'umujyanama w'ubuzima mu Kinyarwanda.
Yego.
Nuko ikibazo rero mufite ni imihanda ya kwihutisha abarwayi kwa muganga. Ibitaro byo birahari?
Ibitaro birahari neza, inzitizi ni imihanda ariko nayo irakorwa, hari ubwo imvura iguye nibwo byangirika bikanga. Inzitizi yari hari ni nk'imihanda. Ariko ibindi ndareba byose rwose byagendaga neza.
Nuko namwe se mukora ka siporo uravuga ngo hari mu giturage mukora ka siporo nk'abanyamujyi?
Siporo turakora. Nta bita ngo ni shoot cake exercises.
Imyitozo y'umubiri ngororamubiri.
Ibyo turabikora ariko twebwe nkatwa aho turi ntabwo ari umujyi cyane, ni icyaro. Nko gukora siporo nk'iyo ufata isuka yawe ukagenda ugahinga watutuka neza, ubwo nawe uvayo wishimye yuko wakoze siporo.
Kandi wakubonye n'ikigomba kugutunga
cyane niyo gahunda dukoresheje twebwe cyane inaha.
Yego, sawa rero ndagushimiye Emmanuel. Mutwumvira kuri radio?
Nange mba mbumvira kuri radio no kuri Facebook. Niho mbafatira Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane. Twakire na Simon ni wewe?
Yego, ndabumva murakoze.
Nuko kurahagana he?
Ndi mu Rwanda mu majyepfo mu karere ka Kamonyi.
Yego.
Nawe
ijambo ni ryawe.
Murakoze rero. Umuntu ku giti cye wenda njyewe nk'icyo mbona akwiye kuba yitaho mu bishoboka, mbona wenda indwara hari izishoboka kwirindwa, uburyo wenda bw'umuntu yashobora ku giti cye nko kuba nk'izi ndwara zigize zitandura n'izi ndwara zitandura hari uburyo wenda bagenda bigisha bw'uko umuntu yabasha nibura kugumya kuba azirinda we ku giti cye mbere y'uko wenda yanazirwara. Nk'izo kanseri harimo izo umuntu ashobora kwirinda we ubwe, hari igihe hari n'izindi umuntu yakwirinda kubera inama nyinshi zigenda zitangwa. Ariko nanone hari ikintu abantu benshi bakunze kugenda bagarukaho, ikintu kijyanye n'imiti. Kumva kiracyagoranye kubera n'ubushobozi bw'abantu butangana, kandi ni ahantu hose usanga hakirimo impungenge.
Iki kibazo bakigarutseho cyane, twizere ko ababishinzwe bazagerageza kubikemura. Reka rero ngushimire cyane, nshimira n'abandi bose abo twari kumwe baduhamagaye n'abatugejejeho inama n'ibitekerezo. Ngashimira cyane n'abafashije ku buhanga bw'ibyuma, Saida, Nadia Taha na Cornelius. Hanyuma mwese mbifuriza rero gukomeza kugira ubuzima buzira umuze. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusi kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.